This music.
B to the O, B to the D, E, E. I'm pop did the dealer come alive, but you make it clear. Abogami, Bazedi, I got no fear. Mohiti, and his name is Jiwee. Kuma brazi ni kufuni makia Kumanda, kurwanda, kupanda na kana ni mwana King Gandhi, I'm a god damn, fuck them. I'm king of the world, beef in paradise. Yeah, Dima Kadas, Naughty Dax, who does? Yeah. When I hit the level mark, when I miss the project, otherwise, when you put your lama buzz, ni bile ka ni hiti kuma last. Kimo ni mapala kale ans. Munungka masambako in the ones. Advice na kupasa otherwise. Nikufunza kukachia realize. Guy ni patongo, not paralyzed. In competition, ya wa track na wa mula nsikiri tikarazi osa ulula. Zimi lili wake up bro, osa sikiri na maybe munankala wakateka. One day na wake up zaitenga. Gun, them, king, yeah.
M-M-Y-C-H-I. Dira imi chingazu wapa mwenzi. Sure. Nimu tengu wa base picture na ine feature. Nine odura wo ine kusa kubisa. Snenda neka nienda na baka finsa. Breakfast nidera kudepone as pizza. Nine holi mba kujira na chisimbi. Nina damage avari kwenteji wa simbi. Bari pose pena lapa bama kamba chiripiti. Nine oshe tari na damage abiru. Nine ata ndiwe kweshe nimu munda munga ede. Nima pusa nima setting nimu magona pasiti. Nima enda na baki nima pori kanga batiri. Sanga delele mekembo saisora. Ni makamba na siya wanu siku nikakona. Sini majo angani sister wakuloma. Mini nilini layo let's up ngayona. Naka fika pa depo ni shiari la jombo. Mweni chekira biti ngani vano na chongo. Wazako kuchiri ngana efe ba maripira. Simunga niko kep kos munasira. Pagani ya biti makamba che mariari. Timu zibani weno siyas you are fearing. Ni mabafara timu tambisa makila bin. Sini mayopa ni natuka na nanganga. Maeta tabapa ya tabasi ya warukumanga.
Call me rap killer or at the beat healer. I'm lyrically sick drunk monga cheni beer. Who got the buzz ni mubweze kopa class. Rap young and fire uzapunda na last. Funny eve ayembe keza chanyu. Bati uku heta bize eve alinu. I don't exchange bars, I'm on a high class. Nika yambo rap abama punda tilas. Tie fast ni pase kwa chinangu. Noti na voche dwa alotie wangu. My key droppers boze bufu ni kache my license. I'ma give you punches my Tyson. Ngandi kuba everyday 05. My rapper balenji pusha ati way how. Oku chingo lila nyuso ngutavina. And they just say
zikomo na ya mikira.
With my style ufu niko punda kwa chapazi. Wak rapazi iya visi ya bodansi. I'm venomous kwa ndisinga ni magazi. Fatality challenge ni moto kombati. Who's the rapper? I'm the rapper. Who am I? Dine ine. Woo. Yo girl, cash gives it coffee. Demo ba. Demo booth. Damn them.